Right, mphulaphula phulaphula ke inkqubo yakho ithandayo ethi Maximize Life noSiwaphiwe Kweyama betshilo ke ndathi ndihleli noProfet Wansi kunye ke nomfundisi uThandi. Kanti ke sawuthetha about the importance of networking ngoku, ukubaluleka kokunetwork, you know. Siye ke laa nto leyana of being abantu who are functioning as islands. Because in most cases, sifuna uphumelela, we want to have access to a lot of places and a lot of people, but we are operating as islands. Umuntu ngathi siqithi kume yedwa endaweni ethile, you know, ucinga fambe uzawuphumelela yedwa. Yes, we trust God, but we believe that God has placed people emhlabeni who are going to be destiny helpers, who are going to assist us ekufikeni apho sifuna khona. And that's nobody discuss namfundisi. Now, why is it important for us to be people who are networking, people who are getting in touch with different people from different places, different companies? Networking, why baluleke kangaka?
Mandiphinde ndizibulisele ke baphulaphuli beRadio Tiger Bank. Uthethiwe qala sathetha ngento yoba sizifumana njani ii-opportunities, sizibambe kanjani na. Wathetha nomfundisi umthetho ugxa wam apha watsho wasichazela into yoba xa sicommunicator nge-email ngoku lapha ke ngoku sifuna ungumntu webhizinesi okanye not nowebhizinesi nje, zininzi izinto ezinokwenza into obufuna unethiwekha nabantu, be it ministry, be it organizations, be it business. So into yokuqala, ndingumntu ozithandayo i-definition ne-meaning yegama, singathethi ngento kanti asiyazi. Ndiye ndathi xa ndijonga ke kuba kukuthini ukunethiwekha oku, senza njani xa sithi siyanethiwekha. Ukunethiwekha ke ngesiNgesi baza kuchazela into yoba yiprocess yento yoba ungaqhagamshelana nabanye abantu, interacting with others, uba nifuna ukutshintshisana okanye in exchange of information, and also udevelopa your social contacts okanye ufuna ukwazi into yoba ufuna ukuzikhulisa kule career yakho okanye ufuna ukukhulisa le nto uyenzayo, ufuna ukwazi ngabanzi ngale nto ufuna ungena kuyo. So ukunethiwekha ke oko. Now ukunethiwekha kuhamba nezinto ezininzi eziliqela, kodwa ndiza kukhankanya noba zimbini noba zintathu because ndine-points eziyi-5 nje endizawuthetha phantsi kwazo. Okokuqala, xa usithi uyofuna ukuqhakamshelana nomntu, ikhona into efuneka yenzekile into yoba njengoba engqondweni yakho zixaba ndifuna uyothetha noSiwa, ndifuna andiphe indlela into yoba ndingathini uze ndikwazi uba ngumsasazi. Then ke ngoku xa ndisiya kuSiwa, andimazi uSiwa noSiwa kandazi, sidibana kwiforum okanye kwi-workshop yabantu abakwi-PR space okanye abakwi-entertainment or kuthiwa yintoni le ndawo yenu Siwa?
Showbiz.
Ezo zinto. So ukuloo workshop kubakho ixesha ke kuthiwa yi-break ngoku makunethiwekhe. Okokuqala, xa usiya pha you go prepared into yoba kutheni ndiyoathenda le workshop. Uza nento ozazi noba unee-business card anani ozenzele zona wazisika nangesikere noba ziko-professional because siye sicinga into yoba hayi andinazo mna imali ye-business card, hayi ndina, kanti funa kube nayo nje noba liphetshane libhalwe uliprinte ngokwakho, uwaprinte abe manintsi, uwenze uwafotokopa, uwasike, as long kukho igama lakho ne-telephone number yakho neenkcukacha zakho. Because xa unethiwekha kunzima into yoba umntu akunike ixesha lonke because mhlawumbi makuthi sidibana nawe Siwe kule workshop. Sinintsi, baninzi kuba i-10 siyakwazi uba uvele radio thi sifuna uthetha nawe and sine-15 minutes. Andizukwazi uthetha nawe ndibe ndikuchazela yonke into, kuzawufuneka ndikunyengezele into eza kwenza nawe undiexchangele nge-business card yakho. Now how do you do that? Yintoni esifeyilisha kuyo? Uyiphethe le business card, ukhona apha nakuSiwe uyambona. Yintoni ke ngoku eza kwenza into yoba uqiniseke into yoba uSiwe uza kuyenza i-follow up xa ugqiba uthetha nawe? Iyintoni eza kwenza into yoba uSiwe aqiniseke into yoba eyi lo mntu ke manje ndiyafuna u-follow up naye? Now kulapho kungena khona ke ngoku la mabakanye.
Okay.
I-approach. I-approach yakho injani na? Xa si-approacha singabantu, i-approach ndiyaxolisa baphulaphuli kodwa kufuna ndiyibeke dlakalala ngolu hlobo.
Yes.
I-approach idetermina, ichaza imvelaphi yakho. Uba ungubani, usuka phi, ukhuliswa njani. I-background lilonke. Ayithethi ke into yoba xa ubune-background embi ufundile ngoku wafikelela kule ndawo apha ebomini uhamba ubamba ufunda usithini ufunda iTV ufunda ubukela iprograms eTV ufunda incwadi uba curious xa ungena entweni xa ndifuna uqala ibusiness yokuba mhlawumbe ndifuna ukusupplya whatever I'm going to supply funeka ndenze research kuqala itsho ke nee-rules zemanagement bafuna ndenze i-research ndiqale ndiba xa ndisenza kanje kwenza kanjani so xa ufunda ngalaa nto funeka wazi into yoba ndinide into ethile nento ethile nento ethile nento ethile apha so i-approach yakho yinto eza kuthengisa into yoba eza kuqinisekisa into yoba uyayifumana nale nto uyifunayo kulaa mntu okanye uyifumana because ukubona umntu uzamnika i-business card angaphinde sayithatha ayifake phaa emgqumeni because ntoni indlela oye wazi approacha ngayo iye ayabiyiyo into ebonisa uba lo mntu xa efuna ndimncede in terms of contacts in terms of into yoba uzawuhamba njani kule career yakhe xa ezawuba njena xa ndiyobamdibanisa nabantu abathile ezindaweni ezithile uzawuthini na kulapho ke ibuyela nakulaa point when ke ndayithatha ndithi asifuni kulungiswa singabantu so laa nto i-approach is the main thing secondly kuhamba ne-approach your body language i-body language yakho even your facial expression i-countenance ke ngamanye amazwi kwabanye abantu abazawuhamba bathi veje kodwa i-facial expression ezaa nto zoba ubufika ugexezisa intloko uthetha ubudlala ngobuso ubusithini omnye umntu yi-turn off laa nto akafuna ukumabela kwaloo nto ubuzayithetha akhathali noba unee-degree ezintathu but indlela o-approacha ngayo your facial expression even your body language even the way you conduct yourself abanye abantu ke to crown it all andizuthi ke isinxibo sathi but nesinxibo sale nto uzibiza uba uye funeka ikupresent awuzuthi ufuna ukuyodibana no minister othile ube uqomba ndifuna into mhlambe kwa international relations I'm just making an example funa kwa into kwa international relations ichiyo i-dress code yala kuba formal wena unxibe ijean neteki nekep yakho ufike apho so uqale wakujonga uba I wonder lo mntu xa esithi ufuna uba yiambassador kamanje mdibanise nee-ambassadors nento uzawuyenza njani le nto mhlawumbi enjena engaunderstandi kwale nto ayifunayo ngale ndlela aziprezenta ngayo andazi noba yenza isense nale nto siwe kodwa izinto ekufuneka siziqaphele yindlela esiziprezenta ngayo nendlela esithetha ngayo ikhona into aba ke ngoku unxibele ke le position yakho inxibele le suit nezipantyhose nalamakwayikwayi akho lamatops akho uphinde ke ngoku so uphinde ufake izandla epokothweni uaddress umntu uba uthi that is a no no a big no so uyawucinga fanuba you don't awunalakhi wena okanye izinto kutheni wena izinto zingade zenzeke kuwe and yet there is something oyenza wrong unikiwe open ndike ndabuza komnye umntu esiza kom esithi mama wansi ndicela wethu uzundidibanise nomntu usowenso ndathi ke mna ke okay ndikudibanisele yona usowenso okanye ndingadibanisa masithi uvaleleke eliftini nopresident walapha eSouth Africa ukusuka e-third floor kuya e-first floor mhlawumbe yi-2 minutes xa uvaleleke phaa what would be the first thing ozayithetha kupresident Cyril Ramaphosa wathi yho ndingamcela imali so yabona ezo zinto zinjalo so you want opportunities uyafuna unethiwekha but you don't have the know-how into ebalulekileyo into yoba funeka sisebenze igrowund senze i-ground work yentoulungisa iziqu zethu when you go out there so that you are received that's why today people are suffering from rejection abantu bafilisha into yoba hayi mna kaba ndithandi hayi noba ndinenyama embi hayi mna inoba ndinelishwa hayi mna noba ndithakathiwe hayi mna bayandimonela undibona ndimhle ndiyi-yellow bone it doesn't go like that you can be beautiful you can have brains you can dress well but if how you present yourself is not what expectwa ngulo mntu ozama unethiwekha naye iza beka phantsi loo nto iza kukhupha out of the pot then you'll end up being frustrated then uzibona into yoba ngoku heyi ndithi ndine-degree olomfundo mosayenza into because mna ndifunde ndine-honors ndinentoni but azindenzeli nto now these 5 points endiye ndafumanisa into yoba i-networking ke is not about business only
okay
you network on career spaces mhlambe esikolweni universities mhlambe ya networka kufike kuba events yodibana ne UPE ne Walter Sisulu ne sinye isikolo University of Venda okanye Limpopo ufumane into abaxa kudibena abantu uku networka nabanye other fellow students. It is important to apply all these principles as Kabotetangas. A ministry needs networking on its own. You are opening a church, and you are opening your own ministry. You need to present yourself in a certain specific way. As a Wednesday, but ube acceptable. Remember, when you network, there are people who have been there already. When you are coming in, ufuna ukwazi. Kutwa mosinya atibuza wakaba pambi. So, ufuna ukwazi ngale business, okanye ngale ministry, okanye ngale ndoni. But kwa uza ufika, ungabina approach. Uza ufiki bengati, hai mneyami ministry, naba benga funana naba ndukulemi. And yet, that was your calling. But because you don't have the networking skills, you don't have the correct approach, you don't have I body language and it's pleasing abantu. Then abantu bago yiku poteka. So while they walk away, kabe bantoba yo. I and mazuzon uza utini what next? Then I've got five important points that I've dotted down here. In networking, it's creating a long-term relationship. Our network, kuba ukomba ndifuna achieve lento, then ndiphume kuye. You are building relationships for long-term purposes. Kwa kudla ngothiwa ke ngoku ndandise financial advisor, okanye sales rep ya kwa insurance. Kwa kudla ngothiwa, you fence your clients in. Your clients are your clients. Xa ndiphuma kwa Sanlam, ndiphuma ne clients zam. Xa ndisiya eRadio Tiger Bank, xa ndifika eRadio Tiger Bank, eza clients zam zizawuhamba nam. It's the same clients that I'm going to sell my other products that I'm selling. Not ke ngoku leya. So ke ngoku ukuba awunazo i-long term relationship, wena ungumntu obreaka i-relationships apha ebomini, then i-networking izawuba nzima for wena. Then besesithetha into yoba nge-character. Then enye into ebalulekileyo kukutolerate each other, tolerance. Funeka sitolerateane, siyazi into yoba xa umntu ethetha mhlambe slowly, wena ngumntu okhawuleza xa ethetha, omnye uyazekelela ubuqomba yho uyawugqibanini uthetha. We need to tolerate each other because uyayazi into ofuna uyiachieva. Then at the end of the day uyajonge phambili, awujonganga. You don't think inside the box, ujonge outside the box. Ubuza zivalele ebhoxini uzawucinga ke kangangoba phaa kula square yala box. Awuzukwazi ukucinga ube ingqondo yakho iphale into yoba hey, laa nto ithi ngesiNgesi the sky is the limit ayibobovuvu. Yinto ebonakalisayo into yoba xa ungumntu ocingayo okwazi ucreate i-relationships okwazi uzigcina, which means there's something special in you. Okwesibini, i-networking makes you to be noticeable. Besithethile ke into yoba i-approach nendlela onqabe ngayo for le nto uze ngayo kulo mntu ikwenza ube noticeable. How do you become noticeable? Uzawuthi bendenze i-example apho ndinxibe ijini kodwa ndifuna umsebenzi wakwa-corporate, ndiyo approacha kwindawo yabantu abakhopha kodwa ndinxibe ijini neteki. How umntu akuthatha serious kanjani umntu xa unxibe ngoku? So you are not even noticeable. So once you start networking, uzawuthi hey, there's this lady ibifike apha inxibe ohlobo, ithetha ohlobo, ishiye ipicture lamntu apha xa ba, you know what, I need to hear what she has to say. Let me make an appointment with her, sike senze ilunch or over coffee or whatever. Then the third one, it's an avenue, licango lokuvula i-opportunities. Eza opportunities besithetha ngazo, licango lovula i-opportunities. Ebethethile ke umfundisi umthethwa ngendlela esicommunicate ngayo. Uthi ke ngoku sesinethiwekile kule business dinner okanye workshop. Now exchange la makhadi. Ngoku how are you getting as opportunities besis phone? Obviously there's follow up. So ivula amacango athile. Now going back, siyatsho must be networking ivula i-opportunities. La mntu mhlawumbi ubufuna i-funding, udibane nomntu wakwa-IDC okanye wakwa-NEF okanye wakwa-SIFA okanye wakwa-SIDA. Uzixela into yoba yho, ndizawuthatha ikhadi lakhe ndithini. But ke ngoku if unala attitude embi nala approach embi, nala business, nala countenance, nala body language yako ingamkelekanga. Now you are missing that, you are closing that door. Uyawuvala la mnyango buso uvulile wokuba nansi opportunity lo muntu angathatha yondibeka. As you have mentioned phambili wathi sifumana I destiny helpers but as any destiny helpers yazi aborta ngokwethu ngenxa yantoni yendlela esizi presenta ngayo ebantwini. Okwesine siyakwazi ntoba si reassess iqualifications zethu.
Okay.
Ufumanise into yoba oko ndandiyi graduate yase UWC ngo-1998. So ngoku ndimile into yoba ndingumna I'm obtaining a BA degree. And yet ngoku kwakungo-1998 ngoku ngu-2021. You might not be relevant ngoku nomntu oye waphuma yena UWC wenza i-course ethile, wenza enye i-course ethile, wa attend workshop ethile. Ufumanise i-CV yakho yayithula ithe tu ngelaa xesha. So you need to build yourself and reassess your career and your qualifications as well. So ngoba kaloku ngoku uzawuba operator in different levels. Awusekho phanga la ndlela wako. So ufuneka uhleli nje uyu revisit into yoba this is what I have, how can I improve what I have to make sure uzenze into yoba ube marketable. Uyazi nento yoba uyakwazi into yoba xa ndingalungelwa kolu cango ndingangena kolu because ngoku ndiye ndazidevelopa. La minyango ngoku oyibone opportunities uba ilungile opportunities khona umnyango ozawuvuleka we opportunity. Lastly, it improves your creative intellect. Ikwenza intoba ukwazi intoba nawe ukwazi ukuba ne uba skillful nocinga intoba hey ndingenza ntoni next ngoku. Ngoba ke ngoku ukunetworka uzawudibana nabanye umqomo yo xa kuthamba ndiyodibana ngoku ne minister ne deputy ne DG zasendanza ba in one room nabo. You might go there as a umuntu wena oculayo siwa ufumanise intoba uyiworship uinvite ku event enabantu the relevant people. But ufumanise intoba wena eyona nto ujob focus kuyo uyocula pha. But uthi ubona apha kule room ebatyeni apha kule event kukho minister kukho bani kukhona even other artists that have made it in the industry. So wena ngoku xa ungazi improve unga thinki out of the box ngoba yho ayibe kuthiwa ndizocula andinawuthetha naye umfundisi uBenjamin Dube andinawuthetha naye because mna bekuthiwa ndizocula apha kule lento kanti uyobekwa pha kuthiwa ifish ifakwa pha then uyifaka pha emanzini then iswim ifish ayifundi so to swim because ifakwe endaweni yayo eyaziyo. Now it has to improve ubu creativity apha kuba okay now that I'm here now I've been exposed to these people ndibone sindifike ndibone lo mntu nomntu ngoku ndizam approacha njani utata uBenjamin Dube umfundisi uBenjamin Dube ukuze ndikwazi into yoba ndizibone nam ndikulaleva kanye ndikwazi ube ndizibona ndicula naye because that is your dream at some point. Ufuna uzibona nawe uphaya. So i-importance of networking okokuqala ifuna siqeqesheke sisodwa qala before we go out there because we miss opportunities. Seyikhona indawo yentoba unetwork but ke ngenxa ye attitude yakho ngenxa ye approach ngenxa ye body language yakho ngenxa ye facial expression yakho ufumanise intoba you've missed an opportunity ube lo muntu umbona nakulonyaka mhlawumbe uphinde umbona after 2 years xa uphinde wa invite kwenye function akumbakhe ke intoba xa ubuya ngoku so uphinde ba hey la ntombazana yayithe yathi ukumakhe ngalanto. So hence abelungu besithi first impressions last. So whatever you do you always want to strike and sithi kuthiwa ke ngokuthina ngokwakwa sales kuthiwa you have to close, you are concentrating on closing the deal. Xa ufuna uclose the deal aw yonke le nto yenzayo ipresentation bantu ebalulekileyo kukuba umntu ade athenge le nto uyithengisa kuye. So how do you sell yourself to these people? Why do you think they can give you an opportunity? Andithi ukunethiwekha kwenza loo nto you want to develop ufuna ukuqala le nto ufuna ukwazi into yoba where to go from here. So basically in a nutshell sitheni i-approach yethu sibe ne-body language sibe nendlela ne-facial expressions zethu. Sizawuthi abantu bayasimonela sithi abantu barhalela uba sithi abantu bayasiloya okanye bayasithakatha okanye akandifuni hayi andinalucky bayinoba inyama yam imbi. No, it's not about that, it's because of how you present yourself to other people. So baphulaphuli masizame man sike sizameni ukuba sizilungise kukhona lento okuthiwa introspection ngesiNgisi ukuze ijonge ba xa abanye abantu bekwazi uthume nabo nisenze into enye bakwazi ukwenza wena yintoni le yakho ingxaki and go back before siqale sike si blame no government aba before ke siqale si blame ne unemployment le before ke siqale si blame ntoba you are suka bani ewe siyayazi ba uzininzi into ezithethekayo ngo government wethu but what are you doing in your space wena uzomana ngokhala ba yo hi asizifumani opportunities nobuya network out and everything begins with you you have to start with you introspect look yourself in the mirror ba once indona luyenza wrong then go back and check ama YouTube utsho kuba abantu xa besenza kuku series abantu abathanda imovie ujonga mina there's a series that I like I ngomuntu we movie but there's a series that ikuthiwa ngu Suits it's a legal thing because now I'm interested in the legal I'm in the legal field I have to go there and watch intoba bathile ababelungu although they are far away internationally but how are they pursuing their cases to win them I can get something or two and I got get notes lastly when you are a person who wants to reach out of who are knocking in doors ofuna zivulelwe have be organized ibane order uyazi ntoba uyabhala whatever you think whatever idea you have uyabhala thini problem yethu sizwe sakuthi bethunana uthi nawucinga iidea ufuna ndoyishara nechomi ufuna ndoyishara next door ufuna kandoyichaza kom awu khona kuyilukwenye inotebook yakho kanye idiary yakho ngoba wena yho yayazitshomba bendicinga intoba ke ndicinga uba ndike ndiyothenga iflower kule vexi ayixa ndiyifumene imali ke ndizoxova amagwinya ke ndiyothengisa phaa utshomi uvile nomnye uvile nomnye uvile omnye endawoni bakuvile uba yho hayi sihlobo sam hayi ungahamba uyoyenza le nto into endizayenza uthi yho he ungubani yena hayi ke mna ke ndinaye ngoko tyhini thiza khathi ke ndihambe ndikwenza amagwinya ndiye kula kona bethetha ngayo usiwa by the time wena ufika kule xesha uzawuba nemali yothenga iflower seyemile utshomi ba selemile phaa then uqala uthi yho uyandimonela it's because ntoni we don't know when to talk when you open a mouth we don't know when to keep quiet uthi uProverbs 31 verse 26 she knows how and when to open her mouth umntu ongumama ke lokuthethwa ngayo pha kuProverbs 31 so masiyeke le nto uthi xa une-ideas ii-ideas zakho zibhale phantsi mnye qha umntu onomxelela ngeza ideas uba zithi take into zithi function zithi take place nguthixo kuphela umdali wakho nomvelelisi wobomi bakho asinawo besidiscusse then i-networking ungathi mhlawumbi omnye umntu ke ngoku sizawunethiwekha njani xa kuthiwa masivale imilomo till you get to a point yentoba now I'm ready I've worked on myself now let me go out there because I'm confident ndine-approach ndinentoni lastly ukuvala hands out how do you know intoba you don't have a correct approach how do you know that my body language kukhona into ekuthiwa yi-role play sasiyenza esikolweni esikolweni kwakurole play okanye kuthiwa yenza i-oral umistress kufika umiswe up kuthiwa yenza i-role play okanye kuza kwakho izketch ke kuthina ngelaa xesha lethu kudala ezikolweni kuthiwa uzawenza isketch ububhudile ufana nayo nabantu aba-actayo because they've got scripts ububhudile gama uthi hambe oqalela phinde uqale khawenze bhetha khawunye silizwi khawume kakuhle khawuthi kutsho njalo so ukwenza laa nto kuthiwa i-role play it's very important ibuyela kulaa point besike sathetha ngayo yentoba you have to be willing to learn uvume ukulungiswa ingabe xa ulungisa ngathi uyaliwa okanye umuntu uyakumonela okanye uthene na then uqala uqumbe xa uvuma ukwenziwa nokwakhiwa uzawukwenzeka
yeah
ubuya ufuna ukwenziwa nokwakhiwa uzawukwenzeka uzawuyifumana lento uyifunayo so uku role player uzawuthi sizawuthi siwa yewethu khakundimamele apha sihlobo sam ndifuna ukwenza i-presentation endizawuyenza phaa e-department of ntonto khakundiva uba ndithetha right na okanye ubize abantu then you start speaking uzaxela into yoba hayi masihlobo sam khakulungise phaa xa uthethayo mani khakuthetha ngezandla khawuyeke ukuthi try to have a correct posture tie to this then by those so doing uyafunda nanto yoba eyi uzawuva elaa lizwi lala mntu ebekorekisha katshomi so uphambili kuphela into yoba I can't so izandla zakho cautious ke ngoku into yoba izandla zam mazihlale ndingabe ndithetha ngezandla nezaa language zethu zento yoba yho uyabona like ezaa zinto ewe bethu sharp mani ezaa zinto uyabona ezaa zinto laa language yethu siyithetha phaa yile isibenza. So you have to do a lot of role plays before you go out there and network, because abantu abasezintweni abasebe phaphezulu, they don't have time. They don't have time. This our add and the point in the other again. I find and over to try sense early business. The conduct try business proposal.
Yes.
Uza ukufuna funding kube khona i-business plan efunwayo. Then la business proposal yakho, there is no need intoba ndithi khawudiboleke wethu la business proposal yakho eyakho ingu 35 pages. So nam ngoku ndiyaqala ngelo xesha ulibele intoba mna kudala ndifunction. Uqale ngoku sowufuna la 35 pages, sowufuna no word by word siyakhuphela. Awufuna ba creative, so you are sabotaging what was in your mind ne ideas zakho ubunazo zale business. Ngoku uzithatha ufuna ukopa kule because ubona le yakhe inhle. Abantu abakweza spaces, I'm not going to lie to you, bethuna ndingabotshwa yile nto endizayithetha kodwa they don't have time to read long documents. You need to be brief and straight to the point. When you are given an opportunity to do a presentation, then ke ngoku kulapho uzawutyatyadula khona. But try to keep your profiles as brief as possible. All the important things, the name of the company and whatever, your vision and your mission, in a nutshell, a small summary about what are you all about. Then you submit. I tell you about your 35 pages. Okanye ngena italics, okanye ngena colors ezithile, okanye ngena into ethile ayizokwenzeka. Abantu, imagine, umuntu oyi-official, ufika i-business proposal as 100. Uzawufunda njani ezabizo ezinye ezino 35. That's why uzawusticker kulo or short to the point. Because I cannot literally to finish these things. Then uqala utyatya then bazilahla phakuthi. So we need to understand all those dynamics. When you go out there and network, you need to be prepared. That's the last point. You need to be prepared. Wenze ne research yakho, ulungise approach yakho, ne attitude yakho. Ndiyathemba siya siwa intoba noko izaba lulutho le ncoko besiyithetha apha nokuxhobisana besixhobisana ngawo. Sithetha ke singabanye thina siwe savuka sabetheka sawunkaleka. Ngoku we have to prepare the coming generation intoba ingenzi mistake esasizenzile thina.
Kumnandi yazi basithi because we don't have to make a mistake to learn. We can learn from your mistakes.
Yes.
Yeah, fulapuli. Sibulela kakhulu phak Prophet Wansi. It's sharela about the importance of networking. Hayi nalifunda kakhulu namhlanje. Andiyazi kuwe. Ongafundanga nje hayi ngothandayo Nkosi yami. Ba unendlebe, ithi iBhayibhile unetyala. Masibaleke ke mphulapuli siye engomeni. Sibabe ngazo zibini phak ku Prophet Wansi.